jande laso e joyi lesinaki sufu. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina komin mbawi wartude handen ngam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Tomin goni, miɗon pillano on tarihiji annabiɓe Allah goto goto, fani warde handen nder feccere arande dewtere Allah indirande tawreta gonɗen eɗen janga nder mum. Nder yewtere meɗen wittinde, en jangi dow mburdam annabi Yakuba tanu Ibrahim. En gi'i no Allah hokkiri annabi Yakuba inde heyre. Allah indirimo Israel, mana Yakuba woni jambotoɗo, amma mana Israel woni lamdotoɗo he Allah. Jonin inde ɗiɗi Yakuba wodi, Yakuba kam he Israel. Israel du woni inde hawride himɓe heyre nde Allah fo dino no ƴuwan har jippotoɓe he Ibrahim, Isiyaku he Yakuba. Yakuba rimi ɓiɓɓe worɓe sappo heɗiɗo. Nder ɓiɓɓe sappo heɗiɗo ɓen himɓe Israel ƴuwi. Nder leñol ngol kisnowo on ƴuwata. On andi inde ɓiɓɓe Yakuba sappo heɗiɗo ɓen na? Inde maɓɓe ni Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Isakar, Jabulon, Dan, Gada, Asira, Neftali, Yusufu, he Benyamin. Handen miɗen giɗi puɗɗen yewtere meɗen dow tarihi lobbo o, kanko woni tarihi dow ɓiɓɓe annabi Yakuba. En yewtan handen sanne dow Yusufu ɓiɗɗo sappo e go'aɓo on. Ndenne jonin en puɗɗa tarihi Yusufu. Acce jangen nder dewtere fuɗɗorde gom indirande tawreta sura mum woronja e jeɗɗi. Sura on wi'i tarihi ɓiɓɓe Yakuba ni, Yusufu no suka godunoɗo duuɓi sappo e jeɗɗi. Kanko he sakiraɓe makko e ɓe dura dammucci. Yusufu waddi wullandu maɓɓe to abbum. Yakuba no hiɗi Yusufu ɓurde ɓiɓɓe mum fuu, ngam nderna yewu makko o heɓimo. O nyotanimo alkubaare woɗunde. Sakiraɓe Yusufu ngi'i ko abbi ɗum en no hiɗimo ɓurde ɓe. Ɓe mbanyimo faa yotti to ɓe mbawta haldude he makko jam jam. Nyande gom Yusufu waɗi koyɗol haalaningol sakiraɓe mum, nden ɓe ɓeydi wanyudemo ngam nda ko wiinoɓe ni. Acce mi fillano on koyɗol am. En fuu en jehino kettal, eɗen kaɓɓa butaali, sey haɓɓere am ummi dari. Nden kaɓɓe mon ngattinde caka leesi yeeso mayre. Sakiraɓe makko mbi'imo, nden kam a wonana aɗa miila ko a laatoto laamiɗo laamuɗamin na? Ɓe ɓeydi wanyudemo ngam koyɗi makko e ko o wiino fuu. Yusufu waɗi koyɗol gom kaden haalanigol sakiraɓe mum, wi'i, nane mi hoyɗi kaden naange lewru e koode sappo e go'on no leesi yeeso am. O haalani koyɗol ngol abbiiko du. On saajiti e makko wi'i, ɗume koyɗuɗani? Nden ne min innama e sakiraɓe ma fuu min leesan yeeso ma na? Sakiraɓe makko ngatti ngañaande hakkunde mu'en e makko, amma abbiiko no jogii ɗum nder ɓernde mum. Sakiraɓe Yusufu njehi takkol siire Sikem ngam ɓe ndurwa dammucci maɓɓe. Nyande gom Yakuba wi'i Yusufu, sakiraɓe ma no tondura siire Sikem, war yahto maɓɓe. Yusufu jaabi, to abba. Yakuba wi'i, ya ndaroya hala e ɓe njanɗi kamɓe he dammucci ɗin, nden ngara kaalana kam. Yusufu tokki koyɗe sakiraɓe mum, o tawi ɓe dotan. Ɓe kollirimo to woɗɗi fadde makko yottaade to maɓɓe. Ɓe caawiri dow barol makko, ɓe mbi'ondira, ndaare ningel koyɗi no wara, gare mbaringel, bugoɗen ɓandu maggel nder ɓundu, nden mbi'en dabba ladde bonɗo gom nyaamingel. Nden kay en gi'anno koyɗi maggel laatoto. Tawi Ruben nani haala maɓɓe, nden adi anniya hisinde Yusufu e juuɗe maɓɓe. O wiɓe, to en mbarumo. O ɓeydi wi'ude, to ndofe ƴiiƴam, bugeemo nder luggere tawaani nder ladde yeruure nde, amma to ndeke junngo dow makko. O haaliri ni ngam emo tefa hisinde Yusufu o hooramo to abbiiko. Illa Yusufu yottiino to sakiraaɓe mum, ɓe nangimo, ɓe itti alkubaare makko woɗunde nden. Ɓe mbugiimo nder luggere nden, tawi nde horsi. dem be jodi e be nyama be ngi'i sewre gelobe Isma'ila be no ƴuwa leedi Gilead no pa'i leedi Misira gelobe mabbe no dindi dakke e nebbele urde irije Yahuda wi'i sakiraabe mum se en bari sakike men en cuudi ƴiƴam makko dumedun nefirta en acce chonnanen mo Isma'ila be no buri amma to en memu yonki makko gam ko wadi fu en fu en gotum o sakike men non dembe fu be jabi wakati lumo tobe juube leedi Madian gonno no bittoro don be itti sufu der luggernden be chonnirimo Isma'ila be tammaadi chardi laso ben du jarimo leedi Misira wakati ruben wartuno to luggernden tawa Yusufu sarki kolte mu yahito sakiraabe mu hubi o wi Yusufu wala don toy na tammi joni sakiraabe makko kirsi ilori da adi alkubari sufu be tuubi der ƴiƴam mayri de be lildi alkubari den e hala kaato abbibe be bi'i nda ko min tawi der ladde yew hala hana alkubari biya non Yakuba andita alkubari den huubi wi sikka fu wala alkubari biyam non dabba ladde bondo sikkitimo den Yakuba serki toggoje mum watti sakuru hekente mum boyi bim balde dudde bibbe makko worbe e rewbe fuuci akki sawrindemo o sali tawrinol mabbe o mo wi'a mi wayam biyam sey nyande tawe momi lahara ni abbi ko tinni no woyiramo to Yusufu yarama faaleedi Misira Misiranke bi'etedo Potifar modu sogeji fir'auna sodimo e juude Isma'ila be yarube mo ton jomirawo no wondi he Yusufu no barkina golle makko fu Yusufu wari jodi der hoggo mawdo mum Potifar Misiranke on fami ko jomirawo no wondi he Yusufu no barkina ko woni der juude makko fu Potifar nani beldum makko sanne fa adimo hano gollowo mum tambinimo hawju hoggo mum e jawdi mum fu illa wakkati Potifar wattuno hawju hoggo mum e jawdi mum fu der juude Yusufu jomirawo barkini hoggo makko gam Yusufu barke jomirawo no dow ko o jogi fu illa wuro makko fa der gese de o mari gam majjum waddi Potifar watti ko mari fu der jungo Yusufu o hakkilta ko he bafi se ko o nyamata tan tawi Yusufu du no wodi sanne gado ko wadi dum de Potifar deki gite do makko wi'imo gorfu kaday am Yusufu sali den wi'imo modo am hokki kam hawju hoggo go fu o hakkilta ko e bafuy wala burdo kam bawde der maggo o haday kam hunde fu se hana an gam adeki ko denne noy gadiran mi ko boni dum fami wada hacce yeso Allah ba ko non wadi debbo on acca haldude e makko no tefamo nyande fu amma Yusufu jabay wondude e makko sakko fukkodade he makko nyande gom Yusufu naati der suudundun gam golle mum der himbe suudundun ba goto wala don de Potifar nangirimo jabbare makko wi'imo war fukkodade am amma Yusufu accinimo jabbare mum doggir yaasi wakati debbo on hiuno ko o doggi o acci jabbare makko der juude mum o huubi o noddi golloobe makko wi ngare ndare Ibrahim mo goran waddani en o no hidi fijirde en o wari gam o fukkodo e am den kaccumi wakati kaccunomi o doggi o wurti suudu o woppi jabbare makko hadde am o resi jabbare Yusufu hadde makko fa wakati gori ko warti o halinimo habar goto on o wi maccudo Ibranke mo gaddanda en o badake kam fa fijira kam amma illa kaccumi noddumi o doggi o woppi jabbare makko hadde am wakati jom hoggo makko on nanuno ko dekum filli do Yusufu bernde makko metti o wadi Yusufu nanga watta der kasu to kasu be lamido on gattete amma tondu jomira wondi e Yusufu fa hebinimo moddere e holare to horejo kasu on on halfini Yusufu kasube ben fu fa o ardo ko wadate fu horeje kasu on hakkilta ko ko Yusufu hawji fu gam jomirawo no wondi e Yusufu no barkina golle makko fu denne dum woni puddol tarihi Yusufu bi Yakuba eden bawi faminde ko janguden hande der halaka Yusufu no hiddi gonga e mo wanyi gadol ko nyiddi o sofi yaade kasu he welnude der gadol hakke gam majjum wadi Yusufu sali fukkodade he debbo on o wi'i noy ngadirammi ko boni dum faami wada hakke yeso Allah Yusufu no anduno ko gollande Allah he wadudo hakke jaadata Yusufu hokki Allah berne mum fu gam majjum wadi e mo hiddi gonga e mo wanyi gadol ko boni hano maami ko Ibrahim Yusufu gondini ko Allah fodi do kisinowo garowo der duniyaru fa yoba nyamande hakke bibbe adama Allah wadi Yusufu adili gam gondinol hala makko der gonga gam sabbu gondinol makko Allah yafake hakkeji makko o hokki mo sembe salade hakke he sembe wurde burndam dartidam der duniyaru jainundu Allah no wondi he Yusufu gam Yusufu no hidimo Yusufu wawta hebude beldum der gadol hakke gam omo hidi Allah der bernde makko fu omo wanyi ko Allah wanyi dum woni ko dewtere Allah wi'i neddo fu wawta gollande mawbe dido gam jomu wanyan goto hida oto na tedina goto yawo oto dume hauti dartinaku e bononda ko hauti jeyngol e nyibre Allah no jeyngol non nyibre wala der makko deni en bi'i eden der kautal makko dey eden dilla der nyimre en peni gonga tawaka der golle meden jeyabe Allah gonga e gonga no gondina hala makko golliraka amma be Allah jeya no der lamu hakke ibe ngodi al hali dina har yasin amma ibe mburi der hakke hakke dawrante miloji mabbe siri berde mabbe hala mabbe golle mabbe ibe defa jalaade hakke amma be bawta gam hakke no buri be sembe sembe ruhu cenido mo Allah hokkata wala der mabbe gam gondindo hala Allah he jabudo lawul kisnam gol o darni gol tan hebata ruhu on onon kettinibe handen Allah heditini berde mon har bawde mum na on kebi habru lobbo ko kisnowo on no wodi bawde lamnude berde mom na nafa hande o don buri der lamu hakke dewtere Allah wi'i bade Allah o badoto on labbine juude mon onon wadobe hakke be onon be berde didi lote berde modon bandirabe kettinibe yewtere meden do lawol dartinaku min jetti on gam wakkati mo gattudon kettinidon min si Allah jabi der yewtere meden warore en jaran yewtere meden yeso do tarihi Yusufu en gi'an no wurtori kasu o lati ardido do leydi Misra fu seni o don godi jamde do ko janguden handen bindane men do lawol dartinaku suudi letterji go'o bolum bolum jego'o joy nyame Niger Allah barkin on million wodiri do aya biudo Allah no jayngol non nimbir wala der makko deni en bi'i eden der kautal makko dey eden dilla der nyibre en peni gonga tawaka der golle meden